రేడియో సగలే అమెరికాతి. రేడియోన్ సగలే అమెరికా ఉత్తతా కబే అంగజమాతాత్ గల్గల కేసా సాలమా ఫొలక్కా జల్ కబే హంగసా సదిత్ మీటర్ బాండి డిగ్డమిలం డిగ్డమిషన్ ఇసొడ్డోమి తోకొరత్ వాషింగ్టన్ డిసి రకడబర్స్ సగంతాఫాన్ ఒరోమో అమ్మ జల్ కబా nagaan keenya bakka jirtanitti sinaagahu dhaggeeffatoota keenyaatti tamooltan jimaata fulbaana 17 bara 2021 keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati. rakkoo namoomaaf mirga namaa Itoophiyaa keessaa ilaalchisuudhaan White House irraa ibsa kenname oduudhaa booda dhiyeessina. qophiin keenya kan dhageenyeef dubbisnerraa kanarraa haala dinagdee Itoophiyaa irratti fuulleeffata. jimaata waan ta'eef qophiin labataas abbaa dabareeti. hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin afeera. ప్రొడ్యూసరిన్ తమ్సాసారా దస్సాలయ్ మకొన్నన్ తమ్సాస్ ఇంటర్నెటిఫ్ మీడియా హవాసుమా కకిండేసితు మోతగస్త గమ్మేతి ఒడుఫ్ గరబ ఫకాడు తనిసిన్ దబర్స్
అషమా కమల్తన్ ఒడున్ హర్రాఫ్ కమ్ను కునో వల్లోలిన్ సకాబా ఇథియోపియా తి దేమా జిరు కేసత్తి గరేవన్ హర్కా కేసా కబనురత్ tarkaanfi qoqqobbii haaraan akka fudhatamu pireezidaanti yuunaayitid isteetsi Joo Baayiden ibsa bulchiinsaa guyyaa har'aa baasaniin beeksisaniiru. akka ibsi pireezidaant Baayiden jedhutti qoqqobbiin karaa ministeera maallaqaa fi ministeera dhimma alaa yuunaayitid isteetsiin fudhatamu kun kan mootummaa federaalaa Itoophiyaa, mootummaa naannoo Amaaraa fi adda bilisummaa Tigraay akkasumas mootummaa Eertiraa ilaallatudha. karaa biraatiin muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed guyyaa har'aa pireezidaantii Ameerikaatiif xalayaa barreessaniiru. gabaasni dhimma kana irratti qophaa'e oduu booddee bal'inaan dhiyaata. dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti manni maree nageenyaa hidha laga bayyaa ilaalchisee walga'ii inni dheengadda taasise dubbii himaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa qeeqaniiru. ibsa miidiyaaleedhaaf kenname irratti ambaasaaddar Diinaa Muftii akka jedhanitti walga'ii manni maree nageenyaa dhimma laga Abbayyaa irratti yeroo sadaffaadhaaf taasise gaaffii biyya Tuuniziyaa irraa dhiyaateen yommuu ta'u pireezidaantiin mana marichaa Itoophiyaan, Masirii fi Sudaanii gamtaa Afrikaa jalatti marii isaanii akka itti fufanu gaafachuu isaanii ibsaniiru. ambaasaaddar Diinaan dabalanii akka jedhanitti dhimmoottan mana maree irratti ilaalamuu qaban warreen nageenya addunyaatiif yaaddessaa ta'aniidha. dhimmi biyyoottan sadanii dhimma bishaaniiti, dhimma misoomaati. dhimma kana kan ajandaa qabsiifte Tuuniziyaadha. Tuuniziyaan ajandicha mana maree nageenyaatti dhiyeessuun hin turre kan jedhan ambaasaaddar Diinaa Muftii dhumarratti garuu dhimmichi sadarkaa Afrikaatti akka ilaalamu murtaa'uun isaa gaarii akka ta'e ibsaniiru. karaa biraatiin itti aanaa muummeen ministeeraa fi ministeera dhimma alaa Dimokiraatik Rippaabilik Koongoo Kiristoofer Otunduulaa gara Finfinneetti imaluudhaan itti aanaa muummeen ministeeraa fi ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Dammaqaa Mokonnonii wajjin marii taasisuu isaanii gabaasni Kennedii Abaatee qindeesse kun ibseera. Dimokiraatik Rippaabilik Koongoon yeroo ammaa durateessuu gamtaa Afrikaa yommuu taatu marii biyyoottan sadan hidha laga bayyaa irratti taasisanu kan hooggantu ta'uun ishee hin beekamu. konkolaattota gargaarsa fe'anii Tigraay hin seenan keessaa caalaan isaanii waan hin deebinee fi rakkinni gargaarsa fe'uu akka isa muudate dhaabbanni midhaan nyaataa addunyaa ibsuu isaa ajaansi Frans Freesi gabaaseera. akka dubbi himaan dhaabbata midhaan nyaataa geemaa Snowdown jedhanitti adoolessa 12 konkolaattota Tigraay hin seenan 445 keessaa kan deebi'an 38 qofa. konkolaattonni sun bakka isaan jiranii fi maal hojjechaa akka jiranu akka hin beekne kan ibse dhaabbanni midhaan nyaataa addunyaa namoottan haala beelaa keessa jiranu 4,000 fi gargaarsa qaqqabsiisuudhaaf akka rakkate ibseera. dhimma kana irratti deebiin karaa toora tiwutera mootummaa Itoophiyaatiin ba'e hiwaati konkolaattota sana qabee dhimma isaatiif itti fayyadamaa jira shakkii jedhu akka qabu ibsa. dubbihimaan adda bilisummaa uummata Tigraay Geetaachoo Raddaa gargaarsa namoomaa irratti kan rakkina uumaa jiru mootummaa Itoophiyaati malee aangawoota Tigraay wajjiniin wanti walitti dhufu hin jiru jechuun isaanii gabaasameera. kun sagalee Ameerikaati. waliigalteen Yuunaayitid Isteets, Biriitanii fi Awustiraaliyaan taasisan biyya Faransaayi fi Chaayinaa dal'ansuu keessa galcheera. biyyoottan sadan bidiruu galaana jalaa isa humna nukileerii fe'u yookaan baatu Awustiraaliyaan hojjechuudhaaf deemtu deeggaruudhaan ibsa waloo baasaniiru. Awustiraaliyaan tarkaanfii kana kan fudhatte kanaan dura waliigaltee doolaara biiliyoona 43 kan Faransaayi wajjiniin waliigalte haquudhaan Yuunaayitid Isteetsii fi Bireetanii wajjiniin waliigaltee haaraa mallatteessite. waliigaltee kanarratti kan yaada kennan ministeerri dhimma alaa Faransaayi Jiin Yeevis Lii Driyaan Australia wajjinini waligalte walamanta ratumdaye umani akaturan ibsani amagaru walamanta suna kachabe yemmu ibsan dubbichi waransa dugda dubbeti jedaneru dubbimtun White House Jen Psaki ibsa Faransai kana ilalchise devi kennanin Faransai wajjinini dimmotan heddu irratti walin ojjachajira jedaneru agifatuta kenya oduna rafkam dukanuma opile kenya fani wajjinini turtigari
ከአገር ፈታጅርተን አስ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደርብ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ኢትዮጵያ ከሰት ወልት ቡኢንሳ ከኤረቱብ ሰበባ ከነንታ አኒፍ ወልታቶ ተሳኒ ኢትጋፈተምቶ ተጎቹፍ ኡጉራ ሃራካውፍ አጀጀደን ዴሲሱ ኢቲንጀራን ፕሬዝዳንት ባይደን ሃርአመለተይ ሰኒጅሩ ጋማካኒ አጀጅ ባይደን ኢፈ ኤገተ ኤቦድ ሙሚች ሚኒስቴር ኢትዮጵያ በአህመድ ጣሊያፉ ለሰዲቀቡ ባይደን ኢፍ ኤርገኒን ቡልቺንስ አሜሪካ ወልድራ ዱባድፋን ኢትዮጵያ ረት ኢላልቸ ስሪንታኔ ቀቡ ጀቹን ኮሜዲ ኤሰን ዴቢ ገምኒ ማርቲከነን ሆርዶፍኔ ኤስና ከነርአብጅን ኩኖ
ኢትዮጵያ ገመካባ ከሰት ወልት ቡን ሰት ፉፉን ዳለና ማረት ረኮ ጉዳ ከንደቀፍሲሴ ዮተው ተኩማ ቢየቲ ረት ሶዳ ኡሜጅራ ኡመኒ ለኮፍሳን ገረ ሚሊዮን ተኮት ዲያት ሃለ በለ ፈካቱ ከሰከ ጅሩ ዮተው ከነን ብሮን ሚሊዮን ሄዱንሞ ሰበባ ሆከረ ገገ ፈማጅሩን ካንከይ ወቢኛታ ዳበኒ ረከታ ጅሩ ጀዳን ወጀቶን ገርጋር ሰደለነማ አከንሴ ነትፈማ ዶርሲፈማፊ አጄ ፈማጅረን ነሞተ ወልትቀበኒ አጄሱ ሁምናን ጉዴ ዲራ ወቹፊ ሆከረ ሳላ ቢፈብራን ገገ ፈም ኡመተ ሲቪል ሽሮርከሱ ፍት ገርጋራሙ ገባስኒ ጀ ነሪፋሲ ሴጅረ ጀራን ዩናይትድ ስቴትስ ወልት ቡይን ሰከና ፍርማተ ከራነጋ አካርገሙ ኢባጎቹፍ ጭጨቀብዲ ከነመለስ ከነን ኢማካን ማንጉዱማን ላሉፊ ያለን ጋም አፍሪካ ትበከቡ አውላና ከንገም ታፍሪካ ከታን ኦሉሼጉን ኦበሳንጆ ደበለቴ ደገርሰ ጉቱላናፍ ሆገኖተ ተኩማ ሞቱሞታፍ ገምታ አፍሪካ ወሊን ጉቱማኖ ሊገል ራኮ ካና ፍርማን ካራዱ ለወራና ዱፉ ጎንኩማ ሂንጅሩ ጀዳኒር ሆገኖት አፍሪካፍ ካንጉቱማ ዱኛ ወልትቡይን ሰከነ ከሳ ካነናር ከቀበን ዱለ ወራና ከዳበን ምርገጠለና ማከ ከበጀን ገርጋርሲ ጠለና ማጥርካቶ ኮመሌ ገመሰከሴኑ ታሲሰኒፊ ሃልዱሬቶ ኮመሌ ገታኒ ማርያቹ ፎጀተን ማረ ጭናን ዳበዳ ጀዱ ባይደን ወራኒ ኤርትራ ኢትዮጵያ ከሳ በኡቀባ ካራ አደተ ጅራቹ መለገሩ ኢሰከም ፍለቹ አከቀበን ኦገኖታ ፍን ኢሳጀዳን ቡልቺንስኮ ሉካሰዳቢን ሰረቲ ወሊገለም አካርገሙፍ ወጀቹ ጥፉፋ ደረራ ነሞተነጋረገው ዳቡፍ አከሱመስ ከነን አርገቹ ቀበኒፍ ገርጋር ሲጠለናማ አከደቀቡ ጎቹፍ ጀደኒሩ አጀጂ ሆገነ ኦላና አንሃርአመለተ ሴኩንጀዳን ፕሬዚዳንት ባይደን ኡጉራሃራ ከነኒ ትጋፈተሞታ አን ዮካን ከነን ወረት ጋፈተሞታ አንት ተጠቀበኒፊ ወልት ቡንሰ ኢትዮጵያ ከሳ ደረሱን ከራገር ጋር ሲትሴኑ ደንቀን ዮካን ሉካሰ ዳቢንሲ አከንታኔፍ ከነን እትሰኒረቲ ቂያፈቹ ኑደንዴሲሳ ከነመለስ ሞቱማ ኢትዮጵያ ሞቱማ ኤርትራ አደብልሱማ ወመተ ትግራይ ዮካን ቲፒኤልኤፍ ቡልቺሰና ኖ አማራፍ ከነን ብሮኬሳ ሚዳ ወመተ ኢትዮጵያ ማሪአተኒ ፍሩ መና ወልት ቡንሰ ፍለተኒረት ዋጅሪ ሚኒስትሪ ማለቃ ከን አሜሪካ አንጎበር ባችሳተ አርገቴ አከት ጋፈተሞታ ሲሱጎቹፍ አጀጅኩን ገርጋራ ጀደን ጆ ባይደን ዩናይትድ ስቴትስ ኡመተ ኢትዮጵያ ገርጋሩ ፈከሱመስ ሂደተ ሰነ ቀበሰ ካየሮ ኤራፍቱሬ ጀጀበሱፍ ጭጨ ቀብድ ከጀደን ባይደን ኡጉሪኩን ኡመተ ኢትዮጵያ ኤርትራረት ከፉል ለፈተቶን ታኔ ነሞተ ዱንፋፍ ቃሞተ ሴራን አለ ሆከረ ኦፈን አከሱመስ ረኮ ገርጋር ሰጠለና ማሐመድ ሰንረት ጀደን ገርጋር ሰጠለና ማፊ ከሚሶማ ቢየ ከሚኒዩ ሃለ ጫሌን ኢትዮጵያ ከናጅር ራጀደኒ ኩኒሲ ኩታሌ ቢየቲ ምርት አከት ገርጋራ ማኒፍተው ኢብሰን ኡመተ ኢትዮጵያ ከን ጉቱማ ጋንፋ አፍሪካ ዋኒሳን በርባችሱ ከቡኡራ ዳቡፍ ሳጥለመን ጠቀቡፍ ምቾተ ከኛ ወሊን ወጀቹ እትፉፍና ጀዳ ኢብሲ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን
ገመካኒን ሙምጭ ሚኒስቴር ኢትዮጵያ አቤ አህመድ አጀጀ ፕሬዝዳንት ባይደን ኡጉራ ሃራካ ኡፍደንዴሲሱ መለተሰኒፍ ጣሊያ በረሰኒን ዲሞክራሲ በበልሱ መቃጀዱን ሞቱማን አሜሪካ ግዱሴኒ ተሰደርካ ዱንያን ንጎዱ kadeggeru ummati Amerika biyyi yeyit qon garu senaf qabeenya umama badate qabdu waggota sadi dura dandi demokrasi ofishe jal qabu hubachun rakkisate te ejira jedan hata umale ummati Amerika gabasale addunya gamadya kabron ololaf ragado goggoran afan fajjefaman biyota kanakka ko yeyita andeggeruf kanen kan batri derban kessa kamidame akkawan hacucca geggeset kana cucca gesisemmo akkawan midamette taun ibsamaniru senani romar kanen ugawalin abatan cina hirira kanaf ugan ummata etiopia ofimbonu achias baye kan ifunan amana jedan alaya sani tifufudan mumichi ministericha lamiwon etiopia of africa hedun jelqaba wogga kana garataita presidentu matte dufun kesan abdi tore tore jedan abdi ifan sunis kanin ramadde africa shehara of hariron america barakumala mabdik demi tokko kes hara e ojirra ola presidentu man kesanis abbabi yuma africa of kabaja kenna kanaf guddina michumma ratunda nicima amanti jedun tore jeda talayan sun biyon guddata jiran kanaka Ethiopia imammati ala United States bifahara qabate namota unfa kanen siyasa biyoti kabro ke sark galfatan ibba sanka anra addof base qoppa jechun ega turan imammati ala ofisa murti sera tumtota ijo kanaka gareti pelfina fanfa jefamu hinqamne ega turan Ethiopian nagenye milyonotar namota unfa kanen kome qaban ibba sanka anif injilben fattu akke Ethiopia fa Africa enyumman ken kun akata unun eyamu abbonni kenye barotaf arditti ke satleyo san dabarsan barakana barawala buma bifama garisaf before qef diman fayamen biyesan qabsani ulkasan ke sat irrende bi ujeda talayan sani dumarrattis waqay Ethiopia fa ummata sheha ebisu jedan Agenyef dubbisnerra Ethiopian qabeenya umaman badate jedamun himamaf garu ummanishe wantota barbaaji so jedaman kanneen akkamana jireenya uffata nyaataf dugaatin of danda'ani kanneen injirre baayeda sababota hanqina kanaatin kanke yero baaye qoratton akkebsanit imammata dinagde ittifufinsa qabu dabuf imammattota dinagde ba'an karaguutu ta'en ojirra olchu dabu hoggana ga'umsa qabu dabu dabbilen motumma daddabota uf investmenti dumfaf halli mijatan abamun rakko wandinagde yokan iyumma Ethiopia fakka sababatti kafamu imma kanarratti gabasan kenye mitku faqadu daldaltotaf hayyota dinagde dubbisun gabase jira kuno
Obotla unchala hoji lalala rati bobani jiru. Ethiopian biya kabenya uma mambala atela. Garu kabenya uma mambala asekana tikalaka ofi ida u wanhin dandenye frako dinagdef saatilam tejadu.
Kabenya mambala atela biyitu. Wan abdenjiru weta biya namao lalte. Kile sabayi rakisa. Hadusa kan baye namagu. Yero koranam ni kane. Kile sanantolche wanu sanasirre suf. Saya demani di kanjuratan. Jadi gudda ke sejambi ke semar ke sejut. Kelas ini satu kabinnya gudda rapiya kanati. Biar satu kabinnya gudda. Infaq aftar si marga ini. Namun bakal jadi masal pakai kanjuratan. Aku makan tejut. Raka tu namun biar kanak kesat. Karena berada be kabinnya humama kaburati ekstra deh me. Wanne of gargar biar sah gargar injur.
Tidak berlunis. Dargagoni biyati wanano isani juru. Gara dinagdeet jijiru akka danda'aniif mootummaatu haala mijeessuu qaba jechuun dubbatobbote laun.
Namni amma naannoo isaa dargaggeessa naannoo isaa yoo laalte maal exposure hin qabu. Exposure dhuma itti waan tokko laale qabeenya naannoo isaa kana gara maallaqaatti gara qabeenyatti itti jijjiiru illee wanuma isaatu hin qabu. Kunuunuma isaatu hin qabu. Kana eenyutu hojjeta? Mootummaatu hojjeta beekta.
Dinagdeen Itoophiyaa harka caalaan isaa qonnarratti kan hundaa'edha. Sanuyu konna mala ammayyaan hin qotamne waan ta'eef oomishaa fi oomishtummaan yeroo yeroon gadi bu'aa deema. Kana malees baay'inni uummataa akkuma dabalaa deeme lafti qonnaa dhiphachaa deemuun guddina diinagdee biyyattii irratti dhiibbaa guddaa uumeera kan jedhan immoo ogeessa diinagdee kan ta'an Dr. Sinishaw Taamiruuti.
Konni biyya kana qonnaa irratti hundaa'a. Qonni duraan dursee amma parsantii 50% kontiribuutii godha ture. GDP's, economies. Amma gara 33% sodomisaditti gadi bu'ee garuu ammas haa ta'u malee 33% GDP haa ta'u malee ammas namoota gara 70% kan qacaru qonnaadhaa gara 80% ol immoo exportif kan contribute godu konnuma konna rattundofti konni kun mo halik kelle sabati kan daida lentio foye garo mi shakote bulan yo gadi go yemmo baye amachuda to kana fi konna rattundawu she rakko gudda sa takofa konna kan rattundawu mo mayni konna kan kessa fasanti torba kan shoni ol kan taw crop production kan jeram kana ka bokollo fa qamdi fa safi fa kan te lafti wora kan aftaw mo bebelle change gadi buara lamafan mo population mo baye debla sabi specially sabi gara bari ya kesa jiratu guddachaa lafti tinna chaara sabi guddachaa sabakan kesa mo percentage torbatama murin sane wogga soddomi gadi
doctor tafari daba ogesha dinagde kantan yada doctor sinishaw kana qoddechun dinagde ethiopia f buura kan jedam qonnaada garu innis baradu faderbe ammayomu indandeñ
ino mushumman kenyo tikora irojennu biyi kenyo qonnarattundoste qonni kenyo mo percentage sagaltama qonnambula lafatitikka qaban lafatitikku qaban irat kadundai bakgalten omishafto sirin irat bakkasangadan qotamut bakkanammi hordatirre e olutti productivity gahafidun dindo makanai dindan qonni kenyo makanai dindan
dimma kanarratti kan gafataman minister of finance ethiopia data minister kantaan dr iyob takkali rakkon imam mata dinagde jiraachu himun wagga lamadura yomu reforming sir na dinagde jalka bomu gafin jalka bakae ummani biya kana malif wantota ilmona maf barbaachi so jedaman guutachun rakko tay kan jadu ture jedu
gafikana nus ba isne gafanne ragafa hongron economic reform yero gafa kopesne wagga lamadura gafin kae debi gudaga to kokana malifi dinagden kun wan barbaada momu shu dadabe malif humna dinagden kun ikabo basu gaddabne sejeru rakke mari guddatu godame wannanu nkamnu debisa ta ko qafamete karatokko policin hoddafatu rakke gudda qaba policy humna biye kana sirritti bekenite beku qafamete mo iddo beke rajeratti mo policy qima oldu bisata en gargar dinagde biye kenya
motuma wan ethiopia kesetti ufa darban imama ta qonna biye kana fo yesu dadabun rakkon dinagde ethiopia yero dera akalakos tashira kanje dadimo tiana bulcha banki biya lesa ethiopia kantan obbafkadu dagfeti
policy biye kenya gara dubatti debise ugalalte qonni biye kana motuman baye dufe motuman hundiyu ewan tokko tokko la yaalani ture garo practically qonni biye kana ammallen percentage sagaltami sagaltami sadak sagaltami shanille qonna subsistence farming isuma kuno qote bulan bibittinna tokko tokko qotatu isuma ratu nda yamma ma isa jijiru ndandenye commercial farm isa yamma san fidu ndandenye jechu policy failure jechu
ethiopian imamata dinagde qonnan durfamun hordo fajecha bate garu biya konkolata VAT qaratan alagalcha traktora qonnan ratimo qarata muratur tela kunis rakkom imamata akabiyat hordo famature lajechun himu dr iyob takkali
wayo qonna far sabane garu qonna duguma humna basu refu dakan kan hasabu jelka qonna kamitte amayes na jorratti hasodu watun tayin policy lan degaramechu tarif line ibashani wolta ani akka qarata fi taxi tu tin kafalamina kagalam gochun kan andra one consumption tan konkolata ufuma bagara keso ofamutun tane traktararratti mesha qonna dadarratti taxi lan jejebesun dugumayyu qonna mayyesuratti akka qeynnanne kan ka nagar si sera darbemo bishan wan gudda geddarajira bishan manabratti kusam bishan bokkaro watu bishan balbala qotebla bra darbatu refuma lolou pampira antarfu antanan jellisi gudda sikinna sollisu antanan kunamma geddarem gudda filajira humne qamnu basuratti rekene gudda qamnu tema turizmi ojette palasini ara kilo jiru kuni premine chuma to tabatane ba ti wan treda wonci amma waya wonci farasa ba ne garo woncin akami takka develop taw kan ilalu tikane barakana biyu kun qabo ba su nura jira yene kane so secondo marretega akata kan langa falallu kinar jete police sa sikine yare na masgedara yare na mas baya ba cha daga namni humna qabo yo bare ntattafata hino jeta jelenye sa geddara kesu ammo amala hanna amala karagabab duratti badadu badadabu badadu namni ntattafatu kana geddare defqo fiiran dadabyo fiiran namni jechu yorende geddaram to gudda fiiran dama
dagefatto takenya sagantankun kutakanan intumuramni kutalam mafasa torban kabanne diyan finfinnera gabasa radio america fkindaif mitukuf kadu
kun radio sagale america sagantafan oromoti qopi labatat tcena kamotan dagge foto ta kenya qopil labata dimota warfolle dagggot rabafi labata dalata nira tiye fachudan torbanit jimata jimata saati kanati sini dihata qinde sena sini dihes mo ani tigist gemmet geradubbi ijo haradabar maski mange oggala madura bi fabarum sa sociology tin university ra e bi famte samboda sdabata dun fati akka marketing manager itti hojjetet yero amma kana garu ani tim beekamtu social media influencer okanimo warra media hawasumaratti hordofsota fi dageetti guddaa qaban ta'uudhan baayinaan hoji kanaratti fulle fatte jiraachuuchi fulle facebooki tiktok fi instagrami maski inagarsiisa
nami dipa friction tama seene jira welcome guys jollen guje jirtu
video tibba kana mana uffata aada faya fenet finfinnee keessa jiru keessa dhaabbatte facebook irratti hojjette keessa sini yaadachiisudha sirba bantee shubbisti malee ofii sirbaan jirtu sagaleen viidiyoo irraa waraabame ammas hin dhageechise kun sa'aatii 22 keessatti namoota 28 oliin laallameefira namni 15 laayikii tolcheefira akkashiin jettutti guyyaa tokko keessatti jechuudha fakkeenyumaaf kana kaase malee bifa kanaan viidiyoo baay'ee qabdi sirboota oromoo godina adda addaa akkasumas sansabaaf sablammoota adda addaa dhageechisaati shubbisaati dhimmoota adda addaa irratti illee haasaa gooti waayee hojii maskii mangee karaa marsariitii hawaasummaa hojjettu kana laalchise roobii darbe kana finfinneerraa anis bilbilaan haasofsiisin ture
hojii waan kaalcheraal tiipikaal waan ta'e bakkatti argamee deemee piroomoot tolchuu jira akka guutu oromiyaa socho'uu fi yaad qaba
bakkatti argamne akkuma jette maskiin tanaan dura boorana dhaqxee dubartoota boranaa wajjiniin qoraan guurtee bishaan buutee guyyaan isaanii maal akka fakkaatu laaluudhaan qofa odoon ta'in ofiillee keessatti hirmaachuudhaan bifa YouTube blog yookaan immoo seenessa viidiyoo karaa YouTubeetiin dhihaatuun qopheessiteetti oolmaa ayyoo jettee maqaa itti baastetti.
Bishaan waraabuu deemu jiraan oliin tura saniin jechuu barbaada dhuga dubbachuu fi guddoo nam dadhabsa qoraan cabsitee kaatee badda deemte qoraan cabsitee baattee galtee haroo buutee bishaan waraabdee maatii ishii sagalee dhaabdee abba mana ishii dee horii kunuumsitee waan kan cufa hayyoon boranaa guyyaa guyyaatti jechuudha.
Dubartoota boranaa wajjin bakka bishaan waraaban akkuma geejjin immoo deebitee waan argite dhaggeeffatoota fi hordoftoota ishiitiif ibsiti.
Makkuma saniin jedhee mallaqallaquu fi wayaatti dhiqachuuf waraabbatanu kanaafuu walii waraabnee baannee galchinaa jechuudha. Chaalenjiin isaa akkam akka ulfaatu walumaanii kalaallu ta'a.
Hawwiin maskii mangee Oromiyaa keessa naannoftee bifa oolmaa aayyoo Booranaa hojjette kanaan dhimmoota hawaasummaa kaanillee tuquudhaan hojjechuu ta'us ammaaf garuu milkaa'uu dhabuushii ibsiti. Maaliif ilaata?
Galatummaan waa bagum nagasatti. Fakkeenyaaf yeroo booraan deemsuun rakkoo hedduu nama mudate kaameeraa maanii editeerii maanii hedduu qabadhee deeme gaariillee yookaan ammoo makiina sanbaan kana qabadhee deeme gaarii nagam kenname qabadhee deeme baasii hedduun nar ture beekte namni hedduun na deeggaruu danda'a ture sila wal deeggaranii waan hundikoo tokko walitti hundeedhani yeroo hedduu kontiineesli hojjachuuf yaad qabayyuu jechuu. Amma garuu jidduun dhaabee badeera yoo agartee jira almost ji tokko ol ta'eera oduu yookos
YouTube irraa jechuudha.
Beekta deeggarsi waan hundikko tokko yoo danda'an bakkuma deemnutti yoo hoteelii ispoonsar nu tolchan sulee embaasii tokko nurraa hafu yoo kaameeramaanii nu deeggaran sulee embaasii tokko nurraa hafu oduu kontiineesli hojjanne sila torbanitti al tokko kan allam dhiisuuf yaala tureedhaani akkii jalqabdii kiyyaa jechuudha. Kaduraas iyyuu garuu qarshii kiisii keessa baasee. In dadhabe beekte maaliif sibiir dhaabannaa namni siin jedhu jiru kanaaf jidduu alaan dhaabee jira maaliif sallaa kofaa faayinaanshaalii rakkoo qabna kaampaanii hedduu jira namni si deeggar hin jiru nam rakkisanii lammaffaan durbummaallee rakkoo dhugaa dubbachuuf yoo dhugaa walitti himu malli jechuu
rakkoo yeroo jettu.
Meeskii rakkoo akkamiin argannaa, rakkoo maaliin argannaa namni jedhee yaadu yoo aniin waan akkasii gaafachuuf deeme yaadisa jijjiirra akkasii galee. Sullee rakkoo kanaa shannee namni biraalee dhaabbachuu dhiisne odeensi gahaa qabaadhaan. Odeensi miidiyaa tokkoon ta'a kan qabu. Viidiyoon kitoo kan miiliyoon tokkoon laallamaadha. Odoo piroomooshinii na hojjadhu waan akkansi qarqaralee naan jedhee. Amma isteejii kana gama ofiisillee hin banne of dandeettee dhaabbachuufillee namatti barbaachisaa.
Aadaa fi uffata faaya aadaa beeksisuun kaayyoo ishee akka ta'an ibsitu. Maskiin garuu namni hundi waan hin godhu kun angaleef natti fakkaatu sii jetti. Fakkeenyaaf.
Har'aa gaafii tokko sadii qabadhe dhufee jira. Yeroo baay'ee nuyi ijoolleen Oromoo faashinii yoo fooloo bitachuunuu wanni koomeentiin guddaan qabu tokko maan safu. Kun safu intalaatiin akkasumaaniif uffatu ati sabboontu miti. Okay intaltii Oromoo tokko faashinii fooloo tolchuun dandeettu. Like baatee intarnaashinaalii bakka guguddaa deemte of agarsiisuun dandeettu faashinii piroomoot tolchuun dandeettu.
Kuni gaafiiwwan ishiin hordoftoota ishii karaa feesbuukii gaafatte keessa'e anis namoota hojii kee irratti qeeqa sii dhiheessan yookaan immoo yaada dhaga'uuf hin tolle sii kennaniif ergaan qabdu maaliin jedheen.
Aniin aadaa gubbaa jira. Aadaa faashinii gubbaa jira. So maqaa kee waan hedduu barreeffadhiitti galee hawaasa dhagahameef waan jechuu qabu. Akkaawuntii personal akkaawuntii gubbaatti barreessaa sheeriin tolchaa. Peejii adda addaa gubbaa waan hedduu fotoshoppii adda addaa fayyadamanii waan hedduu barreessaa turan.
Amma miidiyaa hawaasummaa meeqarra jirta? Yuutuub, Feesbuuk, Tiktook biraa jira?
Hin jira. Bagummaan kan na gaafatte anuu yeroo hedduu ibsuuf yaala. Feesbuukiin tokko peejii hin qabu. Feesbuukiin tokkittiin suleenii foloorsii garaa 100,000 qabaa jechuudha. Sun callaa qaba. Suniin kagada peejii maqaa kiyyaan banamee. Tiitoriin maqaa kiyyaan banamee tiitoriin fayyadamu. Tiktookii barra tiktookiin qaba. Olmoosti gara 1,900 seenee jira. Foloorsiin kiyya. Instaagiraam gubbaa hin jira. Instaagiraam gara 40,000 reefu dubbannee turre. Yuutuubii gara sabiskiraayibii 28 ka qaba. Suniin kagadaa fi akkaawuntiin hedduun kiyyaa miti saniin jechuu barbaada. Kanuma wal qabsiisee yeroo dhiyootti waan hedduu nama mudachuu jira. Birrii yookaan ammoo qarshii ittiin kadhatanii beektee maqaa namaa footoo nama fayyadaman. Namni gargar baasuu hin danda'u. Footoollee kiyyuun fayyadamanii akkuma kiyya taa'anii haasessanii waan hedduu jedhanii wanni akka namni naaf eegu barbaadu messenjeriin fayyadamu. Hundeebisu yeroo hedduu messenjerii gubbaan jiru. Namoota akka qaamaan beekfaa waliin haasa'a malee nama waliin hin haasa'u. So wanni isaanii barreessanuu fi waan isaaniin jedhanullee tokkollee naan ilaallatu jechuu barbaada. Kanuma.
Jirtu akkam fayyumaa kun jiruun baadiyyaa kan fakkaata amma leephis deemu jira leephis deemne immoo waan ajaa'iba san agarsiisna. Imaal kan addi tolchu dubartina qofa hiilpiraawud dhugarabbii dubbachuu fi garuu hedduu namatti tola nam dadhabsa.
Kun immoo bakka leephis jedhamu. Hiriyoota ishee wajjiniin dhaqxee waan argite yuutuub irratti daawwattoota isheetiif yeroo ibsitu maskiini boodas hiriyoota ishee wajjiniin walitti duudanii bosona keessa dhaabbatanii hin qorra fakkaata bakkichi kutaa uffataniitoon sirbaatii of bashannansiisanii hordoftoota ishee karaa yuutuubis akkasuma. Keessummaan xiyyaarraa Maskii Mangee sooshaal miidiyaa infiluensar shamarree miidiyaa hawaasummaa irratti dhageettidhaa fi hordoftii baay'ee qabdu yeroo isheetiif ulfaadhu jechaaniin qophii labataarraa xumuraa qindeessee anansinii dhiheesse ani Tigisti Gammeeti nagahan.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 akka jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 12440 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloohertzii 12485 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Xumura torbanii gama saatalaayitiin kan dabarsinu sagantaa boriin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraa tuttufuuf.